teteza kumwezi za moto.
Sola
nipo ndo sabola ntumba.
Sola
singa nindalama kukula.
Sola
unigira kitira business.
Chone tselo cha zipangizo za sola chikupitirira abi. Ndipo lero Development Broadcasting Unit yomwe kuendetsa project ya ngwengwengwe malo mwa unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank yatitengera mudzi mwa chona mfumu ya ikulu Phalula mboma la Baraka ndine yapatula Nyirenda. Pamalo pano pafika anthu osiyana siyana, ena achokera ku konsolo ya Baraka, ena achokera ku nduna wa zamphamvu, ena achokera ku makampani a sola, ndipo ena ndi mafumu ndi anthu a mdera lomwe lino. Kodi nanga chionetserochi chinaenda bwanji?
Kwa makampani odaliriga ogulitsa zipangizo zathu.
Ineyo zina langa ndi McDonald Blair. Ndamene nditakhale ndikukupatsirani zina zonse zochitika pa malo ano. Pa nthawi ino tikuyenera kuyamba dongosolo lathu la mwambo wathu ndi kumva cholinga chenicheni cha mwambo uno. Abungwe la zachuma dziko lonse achama World Bank mothandizina la dziko la Malawi chinawakomera kukonza ndondomeko yofuna kuthandiza madera akumudzi amene nthambwe za mawaya linazo kutali. Mwayi umenewu wagwera kwatiye Phalula. Kwatiye Phalula kumeneku nkukhala kwa group Village Headman Chona. Cholinga cha mwambo wathu wa lero ndikukhulupirira kuti mabungwe nda achulaja akonza chionetsero chotibweretsa tonse pamodzi kuti atifotokozere kuti ifeyo anthu akumudzi tidziwe komanso kuti tili ndi mwayi wakuti titha kugula zipangizo za magetsi za sola izi pa mtengo wa zizizizizizi ngwengwengwe ndipo chilinganizo chimenechi chithandiza kuti anthu akudera afotokozeredwe za ubwino wa sola. Ndikupereka anzathu amene mwapita kuma stand kumene ayimika makampani amene wa sola mwamva ena akufotokozerani za ubwino amenewo. Komanso chilinganizo chimenechi chipereka mpata kwa makampani amene amagulitsa masola kuti akambirane za sola ndikuwaonetsa mmene zipangizo za sola zimagwirira ntchito. Ndiye mwazina pali zochitachita zimene tikhale tili nazo pamalo pano ndiye kuti pa nthawi mutilole kuti ndiyitane ndakatulo imeneyi ndiya nyamata uyu amati Godfrey Ntoliwa kanyamata ka standard 7 pa Mfula School. Ngwengwengwe
ine ndadzanira kato ndipo mutake ndautcha kuti magetsi a sola ndidabwitsa. Andida buitsana magetsa sola. Ngwengwengwe ndi sola. Ndi sola mena ndi gometsa. Andida buitsa magetsa sola. Kantengo bangona makomose kwala. Andida buitsa sola magetsi. Ndipo sola niyo number 1. Ngwengwengwe ndi sola. Lele yathu tikwenya kugula. Sola ndi wabwina magetsi. Ine ndondoka ndiro ndi koloboyi. Utsonyani matenda pwi. Kudetsa mphuno chifunda nzake. Sola ngwengwengwe midzi yonse. Magetsa sola ndida buitsa. Magetsa sola ndida buitsa. Iwa sola wada buitsa ubungwanga. Podi wa mango kala badenga. Nyumba ngwe ine pe mawerenga. Indadi wandipe buta. Podi zizi mandisa uta. Koma nilofoni bafubi ndizika chaja. Perele esi ya kundiruma. Podi wa watamangita ndima. Ndi sola ngwengwengwe guwala. Kazi beni nungunda chona ntawisa ngwe guwala. Fula school ngwengwengwe ndi sola. Ndi tudi fula iwala. Mubwele mawa muzaona. Magetsa sola ndida buitsa.
Ngwe 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 Amene yonde nyamata Godfrey Ntoliwa amene watipatsira ndakatulo yake yabuno kwambiri. Panthawi ino ndokhulupira kuti kuma stand kwathu kulirede ndiye tipemphe kokaona ma stand amenewa ndotomeko yake ikhala yotere. Tipempha atiye athu amene atatitsogolere akunduna wa zamphamvu tilini ma group village headman folo amene tikuyenera kupita nawo ochokera ku council tikhala nawonso mu mdipiti umenewu. Panthawi ino ndimve malonje koma tikamamva malonje anzanga awangole chonde akangotha agogo chalo kuti landira pamalo ano mukhale pafupi
poyamba ndipereka ulemu akuluakulu otsamile muli pano titero kuti ife tadala pamenepo aliyese ayenene kunyalira komanso mthokoze kwambiri boma lathu limene likutilenga ife kuno dzitukuko koma lero afisa aja athawa ifo kupanda kunja kubukwayera choncho ife venyu ake amene akatipatsira zimenezi tikhala anthu olimbikira tigwire ntchito kuti tipate magetsi choncho mati ndapemphe agrupu athuna na mfumu wawo muyike anthu mmene kuti anthu afungatire sukulu imeneyi sukulu isakhale pachipululunga chonchiya koma anthu afungatire sukulu imeneyi kuti mantha achoke chifukwa akabwera magetsiwo palibe kenye kalikuosokoda kubitsa kuti kapenaso kadachimutsa panyanthu koma kunokukha tauni ya mphamvu komanso mthokoze kwambiri akuluakulu amene mwaandionetseroni mwagwira ntchito kuti aliyense amene ndanga pathumba ayenera kugula zimenezi kutipakhomapakhale tauni choncho koma tikungonyadira chifukwa yakutipatsira kuwala kwabwino kuno ne ife magrupu tenitizikitsa anthu athu kuti afune ndalama agule mgetsa amenewa mugetsa pandu wadzuwa aliyense akhoza kugula mugetsa amenewa komanso ndingongongole mwambeka pamwe pang'ono choncho tikuthokozeni chifukwa cha mphatso yabwino imene mwandipatsa kuno ndi mawu amenewo zikoma kwambiri.
Manja mwachifumu, manja mwachifumu. Tisadandaule tili ndi nthawi ya mafunso otiyankhanso atiyankha pompano. Ndi nthawi yoti tipemphe oyimirira makampani a sola kuti atiyankhule. Akutiyankhula oyimirira makampani a sola amenewa tipemphe kuti anyamata a nyimbo akwaya ndi kwaya kaya ndi nyimbo ya gule ameneyu akonzeke anyamata amenewa akonzeke.
Moni nonse ulemu kwa tiye phalula amene muli pano ulemu kwa group village chona ulemu kwa ministry of energy ulemu kwa mafumu onse amene muli pano ulemu kwa anzathu a DBU ulemu kwa makampani anzathu a sola amene muli pano. Ine dzina langa ndi Memory Banda ndayimira pano mwa makampani a sola. Ine ndi wakuzuwa eneje koma ndachulaso makampani anzathu amene tili nawo pano koma ena amene sanabwere ndachulanso kuti mwina mutakumanizana nawo muthaso kuzawaziwa. Pano pali a Yellow Solar, a Vitalite, Zua Energy, kumene nenso ndikuchokera. Paliso a Green Impact, Star Times, Rekapo, Solar Aid, Solez, ndi kumudzi kuwale. Ife tabwera pano munga ngati makampani a sola amene tinasankhidwa kuti tibwerese kuwala pa dziko lonse la Malawi mothandizana ndi anzathu a Eskom. Aboma ataona kuti anzathu a Eskom sikuti afikira wina aliyense anapanga mgwirizano ndi ife ama solar company kuti tithe kufikira kulikonse komwe kulibe mawaya amagesi. Nkana ife tili pano. Tinaenda mundondomeko yake yonse kuti sankha kuti tikubweresere ife masola amene wa olimba, okhalitsa komanso osabola ntumba. Katundu wathu amakhala osiyana siyana kutengera kuti wachokera ku kampani kuti masola amenewa amabwera ndi mababu oyambira mababu awiri ena mabwera ndi mababu atatu ena mwina folo kutengeranso ndikuti kapangidwe ka katundu ameneyu ndi otani. Ndipo katundu wathu momwe tanena kale kuti ndi odalirika ndi okhalitsa chifukwa chokuti amakhalanso ndi warante. Warante ndiye kuti katundu yatakhala kuti waonongeka. Ifeyo makampani tonse amene tili pano timapasa ndithu nthawi yokuti titha kukonzera katundu amene yuyu mwaulere. Kwinako ukakhala kuti nthawi imeneyo yomwe tapereka yatha mumapanga mgwirizano kuti mutani kuti katunduyo atakhala kuti waonongeka. Komanso ngati sangatheke kukonzeka ifeyo ngati makampani amene tili pano timasintha ndithu kupereka chinthu chomwe cha kuonongekacho china chanyuwani. Ndiye warante yathu kutengera ndi makampani amene tili pano anayambira chaka chimodzi ena zaka ziwiri ena zaka zitatu kutengera kuti kampani yake ndiiti. Komanso katundu ameneyo timapereka pa kashi kapena pa ngongole. Kupereka pa ngongoleyo ndikushitira kuti aliyense athe kukwanilisa kukhala naye katundu ameneyo. Ndi ngongole yake imakhalaso ya italiitali kutengera ndi kampani yake. Ena mapereka ngongole imeneyi kwa miyezi khumi ndi iwiri. Ena mapereka kwa miyezi makumi awiri. Ena ndithu miyezi makumi atatu kutengera kuti kampani yake nditi. Sono ife kuti mutipeze mukatipeze bwanji. Mutha kutipeza kuzera kuma agent amene tili nawo madera osiyana siyana. Ena tilipompa kubalaka konkuno ma office yathu kuno kapena soma boma ena. Ena ali ndi ma agent pena pali bose. Ife katundu wathu tufuna tikusimikizireni kuti tonse amene tasankhidwa pano tinaenda ndithu mundendomeko yake anayezedwa ndipo ndiwokhazikisika ndi boma ndipo ifeyo tikulimbikisani kuti katundu amene ndi okhalisa zikomo kwambiri.
Zikomo kwambiri. Tati enta omereni manja akuti masola amene wandovomerezeka. Koma inu sola imene itikaonongeka sikuti poti abuleyo amakonza mawairesi ndiye ndikapatsa akachokote chokote ayi akuti sola imene ikaonongeka ndithu tilumikizane ndi ainu ake adzatikonzere.
Mukumvera chionetsero cha zipangizo za sola chomwe Development Broadcasting Unit yakonza poyendetsa project ya ngwengwengwe malo mwa unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki ya dziko lonse World Bank. Lero tili mudzi mwachona mfumu yaikulu Phalula mboma la Baraka ndipo akutsogolera mwambowu nda McDonald Bulea.
Ndiye pano timve nyimbo ya anyamata akumfula. Konzani mafunso akangotha anyamata wakuimba pano ndi nthawi ya mafunso. Tiyankhidwa pompano. Anyamata tilowe mkati nthawi sikutidikira.
Ngwe 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 ndi sola iyo.
Ngwe 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 ndi sola iyo.
Abale ngwe 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 ndi sola iyo. Lira kalabasi lada
lada ni zangu
liweze
liweze yirugu
asola
asola yao
abane babala malawinu lira kalabasi lada
lada ni zangu
liweze
liweze yirugu
Jia
Kuna uzingira
Yeah
Kuna
Ose o Kuna alandile
Alandile Kuala Nyumbaza
Hatu alandile
Alandile Kuala Nyumbaza
Alandile
Alandile
adile
anile kuwala nyumba zako
anawelenge yawa
anile kuwala
awele
nyumba zako
maeso akonze
anile kuwala nyumba zako
maigo bose
anile kuwala nyumba zako
afulumiza
anile kuwala nyumba zako
body banki
anile kuwala nyumba zako
yatibelega
anile
Tandiza Malawi
Andile guwala Nyumbaza
Pajiru kuko
Andile guwala Nyumbaza
Chama geti ya sola
Andile guwala Nyumbaza
Kuwala
Andile guwala Nyumbaza
Mitimu wale umu
Andile guwala Nyumbaza
Ndungunde ya wale
Andile guwala Nyumbaza
Palula yu wale
Andile
Zigomo taombele manja nyamata amenewa Tawino maringa nime napotoko zera Ndintawi ya mafunso
Ine zina langandi obri na songole Ndajogera muzima juwe ngana, gulubu juwe ngana Awakamba unakuti tika gula sole mene hii akupeleka waranti kwa Zaga zwiri kapina chaka jimozi Kwa dita kakuli nkatika timopeleka ndrama Yango ngole Ndiye mwasoka kunja kumata kumasinha munhu nyumba itakugwa chifacha mvula Sola zia zunuza za unongega tiri nkatika timopeleka ngongole Kwa di ngongole mene zika karemota ni jifaru ya papa mtusuna jiri dalawo jitangozi
Ziko mkwambiri
Ine zina angandi Edward Gunde Kani mafura ndiziwe kunina kuti munhu atatu watenga sola imene hii Ndiye pata zaga zimene magwirizana ndi kampani yeye wapeleka ndrama zoso wamaliza nanga sola irati ya onongeka zidzakhala bwanji
ziko mukambiri runde ndipemphe atsogoleri athu amene tikuyenera kuyankha mafunso amenewa tigawane bwinobwino mwasanga sanga
ine ndi Tamara wa ku Yellow Solar ndipo ndikufuna ndiyankhe funso la chiwiri bwana ena ake anafunsa kuti Tinanena zokuti timakonza ulele muzaka zwiri zoyambirira sola ikaonongeka yokha. Eya ndichoncho ndithu sola ikaonongeka yokha timati factory 40 takugulisani chinthu simunachiononge simunapange chili chonse koma chokha mwina changozima kaya ndi babu kaya pane uyangosiya kugwira ntchito kaya ndi boxija timayenera kusinthirani pa zaka ziwiri mwa ulele. Nawo mafusa kuti zovuta zimatha kuchitika ngati kugwa mvula chapo mpano tinayi ndi cyclone Freddy anthu ena masola awo anakokoloka ena anaonongeka sikunali kufuna kwawo zikachitika choncho sikuti customer timamutaya iyayi mumayenera kuti mutiuze kuti ineyo zovuta zandigwera of course ndi umboni kuti zovuta izi zandigwera sola yanga yaonongeka anthu oterowo timathaso kuwasinthira ulele chifoyo kuti iwowo analibe mphamvu iliyonse kuti ayimise zinthu zoterozo yeti komano timapereka period sikuti timangotenga ndalamazo kugulisani ndekuti basi zovuta zikagwerani kukusiyani ayi zikomo kwambiri
ndimafuna ningo yankhako funso makamaka la anzathu akastomer achitatu aja amafunso obale wathu makamaka pankhani ya warranty timapereka warranty ngati kukuchallengeani kuti chinthu chathu nchodalirika ndipo ndicholimba sichingaonongeke mophweka so pachifukwa chimenecho timapitiriza ndithu kukuthandizani ngakhale mutamaliza kulipira so ngati munthu wagula sola yako yolipira chaka chimozi mwezi wachi 12 wachi 13 wachi 14 yaonongeka utamaliza kulipira ife tizakuthandiza paka na zaka zitatu ena amalekeza zaka ziwiri anzathu ife avitalite mafika zaka zitatu tukuthandizani zikomo kwambiri
ai zikomo kwambiri Ndika yangana palibe. Siko mkambiri. Pantau ino, tipempe kuyankula. Pamene o yankula akukanso, akansala atu adila lino. Akansala wakuti yankula, aza yankula, ndiposo aza zuta lindo amenachukua kukanso. Siko mkambiri.
Siko mkambiri. Ine zina ndi kansala Michael Matias Chauluka. Amene ndikutumikira Mulunguzi Ward, Baraka District Council. Baraka West Constituency. Poyamba ndimafuna nditokoze akuunduna chifukwa cha programu yabwino imene mudalumikizana ndi World Bank kudakhoza kuthandizirako ndi thumbaso limene lilipo kale ku nduna wanu nkuchiona kuti mukhoza kufikira madera akumizi kuti kumene konso kukhale magesi. Koposaposa ndimafuna ndilimbikitse anthu akuno kundungunde kwachona komanso ngati kuphalula tiye kuti tiyeni pamene atsogoleri athu tidalandira chitukuko ichichi nkuchiona kuti ndichofunikira ifenso anthu m'manyumba amu tichione kuti nchofunikira ndithu ndipo titengepo mbali. Mwina wake ndipemphe atsogoleri tikozanso kuthandizirapo kuli makomo ena amene mwina mwake kupeza kwawo ngakhale ndi ngongole yomwe ija imene yaoneka kuti ndiyotsikisisa sangathe kufikira. Tili ndi anthu osiyanasiyana tibwerepo nkuwathandiza kuti inandigulira khomo ili. Ndimati ndinene pano kuti pofuna kuthandizira komanso kuonetsa chidwi komanso kuonetsa kutengapo mbali pa nkhani imeneyi komanso kuonetsa chisangalalo changa pa mfula sikulu akomiti ahead ndi staff yonse musankha sola ya kampani iliyonse imene inuyo ingakusangalatseni abwere ma agenti azayike klasi imene mukuganizira kuti makamaka standard 8, 7 ndi makalasi ena akhoza kupasidwa mpata omaza werengerapo ndipo imene ikhale mu dzina langa ndipereka deposit komanso ndizilipira pa period yonse imene tingapangane nawo. Ambuya udalitseni zikomo kwambiri.
Magesi yawu kono ndiya sola teteza kungoziza moto sola ndipo ndiwosabola ntumba sola ngani ndalama kukula sola unikira kukitira bizinesi.
Ine dzina langa ndine Austin Teu ndimagwira ku nduna wa zamphamvu ndayima pano lero mwalo mwa wamkulu wa nduna wathu amene pa chizungu timati a principal secretary amene chifukwa cha ntchito zozina zachitukuko ngati chomwechi pa tsiku la lero akanika kuti akhale na ferimozi ngati boma tili ndi masomphenya amene pa chizungu timati Malawi 63 masomphenya athu akulu kapena tinene kuti vision yathu ndiyofunitsitsa kuti tizafike tsiku olonthawe yomwe tizizakamba kuti m'Malawi munomo munthu wina aliyense kandi wa mtawuni kandi wakumudzi ali ndi mwayi woti akugwiritsa nawo ntchito mphamvu za makono chilichonse anazatengera kale kunoko zili m'mapulani boma linaonanso malingaliro ena kuti kodi kumene magetsiwa atenge nthawi ya itali kuti madera amene wawa anthu azikhalabe mu mdima ndi chifukwa chake ndi a World Bank ndi unduna wathu anakhala pansi ndikukonza programu ina anthu amene ali kutali ndi nthambozi tathandize bwanji kuti zabwino tanena za magesi zija nawonso akhale akuzipeza nawo mmanyumba mwawo kunapangidwano chithumba chimene a World Bank anatenga ndalama ndikuyikamo chimene lero tikuchitchula kuti ngwengwengwe fund. Ichi ndikufuna nditsindike kunena kuti ngwengwengwe akuyang'ana anthu amene alibe kuthekera kokuti atha kukwanitsa kugula sistimu yaing'ono kunena kuti ngati akugulitsani sola akugulitsireni koma ochipa ngati mtengo uli 150 mwina mungolipira 100 komanso 100 yopo ilipira pake akupatseni mpata komano project iyi pakamatha chaka chinochi pakufunika kuti manyumba osachepera 200,000 project inakhazikisa makomiti makomiti amenewa alipo atatu komiti yoyambayamba imene ili yapansi ndi imene ili kwa tiye anthu amene wawa tikumanena kuti anapanga form committee imene timati Area Grievance Redress Committee kusonyeza kuti ngati ili ndi mavuto ena ndi ena m'mudzi muno amene angabwere chifukwa cha ngwengwengwe ndipo tikufuna kudandaula ndiyo tikuyenera kupita ku committee imene iyi akatithandiza ngati angapezeka kuti committee sinakwanitse kuthandiza ndiye kuti aliso ndikuthekera kupita ku committee yachiwiri imeneno ili ku ofisi ya bwana mkubwa kwa DC nakonso kuli committee imene timaiti District Grievance Redress Committee nakonso kuli akadaulo amene akuziwa za ngwengwengwe
Kwa komiti yu, au nakuta haifeo, kuna bwela madando awawa, taunika unika, awatatana nao, kuma awawa tukona kuti face ringa kwa nite. Na oso, akwenela kupereka madando ameneo, kukomiti ya ikuru, imeneli kuunduna wa zampamvu. Imeneli kumati Project Grievous Redress Committee. Ma kampani na oso, alindindo ndomeko zao. Kampani na hili yose, meta mvera hili ndi agent. Kumaso, ngatipali vudo lina hili yose, tukwena kumuimbira phone agent uja, atamange azate kutandiza na nani. Kumano mkuteka kute agent uja inuyo, simu kukutisidwa. Ndichula mafone number ama kampani yose, amene tri nao. Vitalite 703, Azua Energy. Imene 0994-791-414. Hii ndi kutu mungu imba phone. Kumaso alindi nambala imene munga tumize ku message maulele. 3067. Green Impact Technologies 4260. Kampani ya yelo 3020. Ifeso kunduna. Na feso tindi nambala. Imene mutangu imbabo maulele. Nambala imene ye mutagwisa nchito. Ka line ya Airtel. Ka ndi line ya TNM. Ndi nambala ya tui. Ndi 4280. 4280. Ndikafika hapa, hivyo nikutokoza wanga, ndikufuna nzabu na zose, ziko mkwambiri.
Ziko mkwambiri, mene inali speech, kapena kutila nkula kujokila aku unduna wa zampavu.
Tafika hapa, ndipa mapeto pacho netiloja zibangizo za sola, chumwechi nali mudzimwa chona, mfumu ya ikulu palula, mboma la balaka. Anakonza mambo undi Development Broadcasting Unit. Poende it's a project yangu ngwengwe. Maloma unduna wazampa mvundi tanjizocho kena kubanki ya dzikolose. Mkonzi ndi Josephine Magombo. Munali ndi ne ya patu ulaanyi renda. Ndikuti ngwengwe ndi sola.
Zampamvu ndi tandizo la kuhoto rangi Kukwira nchito yone seta Aliense alindi maketi Projekiti kukuza kukwiri tanchiro maketi ya sola Aliense yata kupeza ndi kukwira